Yeah, whoa, let go. EJ plus Prime Minister, I call me, I'll be on my way. Nataka kukua na wewe. Kila siku minataka kuishi na wewe. Kila mtu wanafurahia upendo wako. Nyumbani kwako wanahisi wako huru kabisa. Viwete wataka kutembea na wewe. Vipofu wataka kuonana nawe. Na kila mtu wanafurahia huruma yako Bwana. No man. Nitaitika na watu wengi
watumishi
umeteua
wanatumishi
wako
sikia tu vile
wanakuongoza watulishe kiroho
nani hataki kulishwa
ndo maana ukiniita I'll be on my way call me I'll be on my way.
Baba naiweka mikononi mwako. Niite mie ntaitika nisikiapo sauti yako. Mia imenifunza mengi, ndo maana mistaki kusikiza wengi. Nasikiza tu kutoka kwako, baraka zote zinatoka kwako. Stori za uongo kutoa hongo. Staki mie, najua we ni Sonko tanipa momo.
Kwenye track kama kei Sling. Kila mtu rifle
I'll be on my way.